waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Inkasta oo heerarka dulsaarka ee deynta guryaha la iibsado ay xasileen muddo, haddana waxaa weli gudaha Australia ku yar waaba haddii la helo guryaha kirada ah. Qoysaska guryaha ka kireysta magaala madaxyada Australia badankooda ayaa kiro u bixiya 3 meelood dakhligooda, iyada oo la sheegay in magaalada Perth ay tahay tan ugu kira qaalisan. Perth oo awalba ahayd magaalo madaxda ay celcelis ahaan kirada guryuhu ugu qaalisanaayeen ayaa haddana ka sii dartay, iyadoo cabirka lagu qiyaaso awoodda qiimaha kiradu uu mar kale hoos u dhacay 400% sannadkii hore. Warbixintan kooban ayaynu ku eegaynaa.
Last time was $418.36.
Miisaaniyad dejintu sideedaba waa dagaal oo kale, gaar ahaan marka aanay lacagiba ku soo haraynin. Emily Clements oo ah hooyo keli ah oo ku nool magaalada Perth ayaa markhaati ka ah taas. Toddobaad kasta waa u miisaaniyad dejin caalwa ah. Waxay korisaa 2 caruur ah oo qaba xaalad caafimaad oo la yiraahdo neurodivergent, iyadoo oo dakhligeeda kaliya uu yahay $800 toddobaadkii oo ay ka hesho Centrelink. Waa lacagta la yiraahdo parenting payment.
My rent is $850 a week, so already my whole Centrelink payment, if I wasn't getting, yeah, has already gone to rent. I don't save anything.
Lacagta kiradaydu waa 850 toddobaadkiiba. Marka lacagta Centrelink oo dhan kirada ayay ku baxdaa, ma kaydsado wax. Wax kayd ahba ma lihi. Lacagta dheeraadka waxa iga caawiyay waalidkay haddii ay wax soo baxaan, sida marka baabuurka taayir ka fadhiisto, ayay tiri. Mararka qaarkood waxa ay ka shaqeysaa shaqo iska maalin maalin ah, laakiin dollar kasta oo ay ka hesho shaqadu wuxuu ka siirayaa lacagta ay ka hesho Centrelinka. Lacagtan aan gacanta ku hayaa waa mid been aboor ah. Alla wacnaan lahayde haddii ay tahay mid dhab ah oo aan u isticmaali karno, ayay ku kaftantay Emily. In ay kaydsato lacag ay ka dhigto carbuun guri ay iibsanaysana hadalkeeda badaa. Haddiiba ama markii ay arrintaa ka fikirtana waxayba dareentaa dembiili.
Actually try not to think about it because it makes me feel like a huge failure.
Runtii waxaan isku dayaa inaanan kaba fikirin, maxaa yeelay waxay iga dhigtaa in aan dareemo in aan guuldaraystay. Weligay xisaabta kuma darsan inaan galo xaalad aanan caruurteeda wax u qaban karin, ayay tiri. Laakiin xaaladda dhaqaale ee Emily weligeedba sidaas may ahayn. Waxay ka dhalatay qoys dhaqaale ahaan dabaqada dhexe ah, laakiin 10 sano ee ugu dambeeyay waxay ku jirtay guri kira ah, iyadoo oo cadadka lacagta kiradu uu $380 kordhay, sidaana uu ku gaaray $850 toddobaadkiiba. Waxaa ka sii daran tartanka ba'an ee loogu jiro guryaha la kireysto. Waxa ay soo eegtay guryo badan oo kira ah, laakiin bay tiri mid kasta waxa aan ugu tegay in ka badan 40 qof oo kira doon ah.
I went to a home open, and when I went to ask a question to the real estate agent, as I was waiting there, there was a lady already talking to him who had said that she just sold her property and she had about $600,000 in savings.
Waxaan tegay guri la kireysanayo. Intii aan sugayay wakiilka guriga si aan su'aal u weydiiyo, waxaa la taagnay haweenay u sheegaysay wakiilka inay gurigeedii iibisay oo ay $600 kayd ahaan u haysato, oo diyaarna u tahay inay 1 sano oo dhan kirada qadinto. Dadkaas ayaan la tartameynaa, ayay tiri. Warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saareen urur la yiraahdo National Renters ayaa sheegaysa in cabirka lagu eego awoodida lacagta kirada guryuhu uu waddanka oo dhan hoos uga dhacay. Dhinaca iibsiga guryahana, dulsaarka deynta guryuhu haba hooseeye waxaa caqabad noqotay qiimaha guryaha oo kor uun u sii kacaya. John Engler oo ka tirsan National Shelter waxa uu leeyahay xallinta guryo la'aantu waa in ay ka timaadaa heer kasta oo dowladeed.
These type of things that state governments can do, when you back it in with what the Commonwealth can do, both through leadership and other schemes such as build to rent,
in la helo guryo waa waxyaabaha dowlad goboleedyadu qaban karaan. Marka ay la kaashadaan dowladda dhexana oo ay isticmaalaan barnaamijka la yiraahdo Build to Rent iyo sharciyada qaranka ee kirada, taas ayaa farqi samaynaysa. Waana sidaa aanu rabno inaanu aragno, ayuu yidhi. Magaalooyinka Sydney iyo Perth ayaa ah labada culayska ugu badan ee guryo yaraantu ka jiro. Sydney haba u sii cuslaatay. Charlotte Carlson Jones oo 24 jir ah waa haweeney ka soo jeeda dalka Sweden, waxaana Australia timi iyadoo ah ardayada 19 jir ah. In ka badan 20 sano kadibna weli waa guri kareysato, weliba ah hooyo keligeed ah lana tacaalaysa kirada qaaliga ah.
For me, as a sort of first generation immigrant, that like my parents aren't in the property market, so we don't have that sort of luxury of what the previous
waxa aanahay jiilkii koowaad ee soo galootida ah. Waalidkay ma laha guryo, ma lihin nasiibka ay jiilalka qaarkood heleen. Aad baan uga dambaynaa, ayay tiri. Shaqo maalin maalin ah ayay qabataa oo ay ka hesho $2,000 27 $1,200 oo ka mid ah lacagtaasina kirada guriga ayaa afka u dhigata.
Older women have for a very long time sort of been the most high risk of ending up as homeless or in social housing. So I think
haweenka da'da weyn muddo dheer ayay halis ugu jireen in guri la'aan ku dhacdo ama ay ku dambeeyaan guryaha bulshada. Sidaasina ma aha xal. Xalku waa in goor horeba la bilaabo oo ay helaan fursado shaqo si ay naftooda u damaano qaadaan, ayay tiri. Cidda dareemaysa culayska lacagta kirada iyo guri yaraantu ma aha oo keliya qoysaska. Waxaa iyaguna shaqo la'aan la kulmay ganacsatada, maadaama aanay dadkii u shaqayn lahaa awoodin inay guri ka kareystaan aagga goobta shaqada. Litan Kui oo haysta maqaaxi kafeega laga cabo ayaa maalin kasta la kulma shaqaale la'aantaas.
The issue is that there are less houses available than people need to live in them.
Dhibaatadu waa in guryaha la heli karo ay ka yaryihiin tirada dadka u baahan. Dadka qaarkood waxay haystaan guryo ka badan baahidooda. Haddii guryaha la karayn lahaana, culaysku wuu khafiifi lahaa, ayuu yidhi. Wasiirka guryaha Western Australia, John Kerry, ayaa sheegay in ciladdu ka timid kororka dhaqaalaha iyo dadka u soo guuraya gobolka, waxa uuna ku adkaystay inay dowladdiisu samaynayso wax kasta oo ay awooddo. Waxa uu farta ku fiiqay $5.8 billion oo maalgashi guryo ah iyo 3,800 oo guryo bulsho ah oo lagu dhisay 4 sano gudahood. Dowladda federaalka ayaa iyaduna sheegaysa inay garowsan tahay inay weli howl badan dhiman tahay. Waxayse ku duudaysaa inay kordhinayso tirada guryaha la kareysto iyada oo kharashka laga bixinayo, bay tiri sanduuqa miisaaniyadda qaran ee guryaha, iyo sidoo kale iyaga oo la shuraakoobaya dowlad goboleedyada. Laakiin qoysaska ku dhiban kirada qaaliga ah sida Emily oo kale, qorsho weyn oo dowladeed iyo muddo dheer oo lagu hirgeliyaaba waxay uga dhigan tahay waara gaadha. Emily, waxaaba suurtagal ah in Christmaskani uu noqdo kii ugu dambeeyey ee ay sii deganaadaan gurigan. Waxaa dabayaaqa ah muddadii heshiiskeeda kirada guriga oo dhammaanaya 3 bilood kadib, kirada oo laga yaabo in lagu sii kiciyo iyo tartanka culus ee loo galo guryaha kirada ahina wuxuuba sababi karaa in guriga laga saaro. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey wariye Kristan oo SBS u fadhiya Western Australia. Intaasayna ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.